mujya mu mbera bagenda musiranya na ye Katonda yamukozesa nafuka ekirungi mu mbera eyo nasonyiwa abamukola obubi ate nabakola obubi nabaliisa nabawe emmere. The commandments of tithe nti ekiweebwayo ekiragiro ekyokuwa ekimu ekyekkumi ye yali endagaano y'obuwulize eyali etuukiriza obulungi bwa Katonda mu muntu. Ekitabo ky'Olubereberye essuula 2:17 egamba nti omuti gw'okumanya obulungi n'obubi temujja kugulyako, olunaku lwe mugulyako mujja kufa. Amateeka 3:15 egamba nti laba olwaleero nkutadde obulamu n'obulungi okufa n'ekibi, nkutadde obulamu n'obulungi nti ebintu by'okola mu myezi obulamu bwaffe butambulira mu biseera. Tuyina ebiseera bye bayita omwaka guyina emyezi 12. Emyezi egye 12 bwebo bwe bulamu. Oli wakubuuza obulamu bwo bubaddewo okuva wazaalibwa ddi, ojja mugamba emyezi n'emyaka gy'obadde ku nsi bwebwe bw'obulamu. Ne bakubuuza obulamu bwo kigendererwa kikyokola, nze ndi muzimbi, ndi muyimbi, ndi mu bulamu bwo kikyokola okubeezaawo obulamu bwo kiki kyokola. Kati obulamu twogera ku nnaku, twogera ku myezi, obulamu bwo. N'agamba nti obulamu obwo obw'emyezi n'ennaku bujja kubeera bulungi, ate obukoleremu ebirungi, ate bubeere bulungi, ate ne bubeera nti olwaleero nkutadde obulamu obulungi ebirungi mu biseera by'okola, ate ne nkuteeka okufa n'ekibi mu biseera by'okola oba by'obeeramu. Kati ffe tulondako, ffe tufumiintiriza kiki kye tutwala, ate bwe tuba tukitutte tukikozese twongeremu ekyo. Mulimu abantu abalonda obubi, mulimu abantu abalonda ekibi. Olaba abantu abamu n'akeera ku makya ne yeepika omwenge n'atamiira n'afuuka ekintu ekitalina mugaso eri famire ye, eri ekika kye, eri abaana be, n'afuuka ekintu ekitalina nnyingi. Omwenge agumalirako ssente, omwenge agumaliramu amaanyi ge, agumaliramu ebiseera bye byali ku nsi, n'atamirukuka n'afuuka ekitalina mulamwa ku nsi. Lwaki? Lwakuba yalonda okufa, era ekyo ne kimusalako obulamu bwe. Abamu ne baloga bannaabwe, abamu ne batambulira mu nsaalwa, abamu tebaagaliza, abamu balina akasajja ku mutima, abamu bakola eby'obuswavu byonna, eby'obuseegu byonna, empisa eziwakanya Katonda. Ebiseera byabwe eby'oku nsi ne bafuuka ekibi n'ekizikiza ekijjuzaawo mu biseera ebyo mu budde obwo. Naye n'agamba nti obulamu olwaleero, choosing obulamu, londo obulamu n'ebirungi. Isaiah 19 egamba nti if you are willing and obedient, nti we muba muyayana mwetanire ebintu bino byenjogerako, ate ne mufuuka abawulize, you will eat, mujja kulya obulungi, mujja kulya the good, mujja kulya ebirungi ebyettaka. Ekyewuunyisa nti Katonda we yanyigira Adamu yajja n'amugamba nti olidde ku muti gw'okumanya obulungi n'obubi, nti owulirize eddoboozi lya mukazi wo n'akusendasenda n'okikola. Kati lwakubanga akusenzesenze okoze ky'otalina kukola, ettaka likubidde teyakuba Adamu kisirani, yakuba ttaka. N'agamba ettaka lino ojja ddimezaako ebimera, tebijja kuwuliriza, tebijja kutuukirira nga w'oyagala, ojja kukola akamayumba, dijja kufuuka ttaka erijjudde ebizibu ng'oyagala n'addiddukamu. Wadde waliwo zaabu, ojja kumudduka ogende mu mawanga, ojja kubitunda ogende mu mawanga, bajja kubikubbako, n'ennyumba z'obeeramu zikubonyeebonye. Lwaki? Zikwogerere bubi. Lwaki? Zikufuukira ekisira. Abaana bawozalidde ku ttaka okwo babeere nga ate gy'emikutu ate gikuleetera omutwe okuluma, egikuleetera embeera etali nnungi. Lwaki? Lwakuba ettaka likubiddwa ekisira. Naye wano n'agamba nti we muba muwuliriza Katonda nga mukola by'ayagala, mujja kulya ebirungi by'ensi, nti ettaka lijja kubeera lyammwe, mujja kubeera bawanguzi, mujja kuzimbako amayumba, mujja kulima ebirime, mujja kukola bizinensi, mujja kukola companies ku ttaka eryo. Lwakuba likola ki? Lirina empuliziganya naawe, era ne lireeta ebirungi by'oyagala okubeera nabyo mu bulamu bwo. Omukazi n'akemebwa, era we tulaba ekibi biri bye nabagambyeko ebirungi Katonda byakola. Wetulabe ekibi nga kijja mu mawanga oba nga kijja mu nsi okuita mukazi. Omukazi yegomba omuti Katonda gwe yasawo n'agamba temulya. Ye n'agwegomba ne gufuuka ekyokuliya, ekyokuliibwa ekikye. Olubeere ebiri esatu nyiri olunyiri okutaano.
Obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo. Mu kitundu kyaffe ekinaddako. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endowooza Change Mindset Magazine.